Musaza Buddu kyaddaaki ekibuga Masaka kifunye banka ya government ey'okubiri eya Housing Finance Bank ng'ettabi lya banka eno ery'e Masaka eriwezezza kati amatabi ga banka eno 22 mu Uganda yonna literedde ku kizimbe ekya Charleston Business Center okuliraanira yafesi za CBS mu kibuga Masaka. Bwe yabadde ng'atongoza ettabi lino Minisita wa Microfinance Haji Kyeyune Haruna Kasolo yeebazizza banka eno olw'okusalawo okugaziya empeereza zaayo n'akubiriza bannabuddu bettanire nnyo banka eno kubanga ya gavumenti ate nga gavumenti be bantu era enteekateeka za gavumenti nnyingi ku byenfuna mweziyisa. Yasabye aba Housing Finance Bank bataasa abavubuka ku boda boda aba boda boda kuba manerenda ne kampuni ziba pipiki ku kibanja mpola ate oluvannyuma ne zibefulira ne zibajjako nga ne sente zibabeera basasulako tebazibaddiza kwe kusaba banka eno etwale sente butereevu ku baboda boda kubanga abawula aba boda boda sente bazijja mu banka.
Okusooka njaa kwebaza Housing Finance Bank okusalawo batalaagi Uganda yonna nga batekayo branches bani wani Masaka specifica tukunye branch Michael, Housing Finance Bank evade manyidu wanga banki yedimu chivuga Kampala ekula kubagaga na chi ne banki yedimu jagadu kutegeza wana Masaka wana budu kakati zile Masaka banki yedimu ya government chikumu kuchikumi government ye mwabantu banki yedimu wadolaba nga nyonjo nyo tugama ti banki ya mtu wawaguru nyo ya finance nso kulaba nti bata demu assistants izamu funampola microfinance.
Nyini intebe olukiiko lwa banka eno Josephine Mukumbya agambye nti emyaka enkaaga banka eno gyemaze ebadde teri mu Masaka nakkaatiriza ensonga y'okutereka nga tonneewola.
Lwaki Housing Finance Bank ebbe Masaka? Tubadde tuludde ngera tulaba tuludde ate tumanyi nti mu ntegeka zonna zonna eza gavumenti naddala mu National Development Plan 4 tulina okukwatagana nayo ate mu kukwatagana nayo etwetaaza okuba nti nno tusembeza abantu bonna mu ggwanga. Kyetuva omwaka guno tuguddewo branch endala 3 zituyamba okwongera okuyita n'okusembeza n'okutuuka eri abantu bonna mu Uganda.
Senkulu Housing Finance Bank Michael Mugabi yasuubizza empeereza ennungi n'okutambulira awamu ne bakasitoma baabwe n'abo abatannafuuka bakasitoma aba banka eno.